Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jamwaale moɗon heɗen gone beete aljumaare ɗiɗi lewru juillet hitande 2021 yamde jeena ƴaɓɓure kasilimaji sappo e tati Ousmane Niale fuɗɗo kabaruji ɗo nujiire to ɓoggi janɗe to humaniɓe windude ravec ɓami dabere jokkinde windude hay ɓe heyɓe ko hanno timmude capantati lewru juin ƴaɓɓino ndu fanda muɗum fa hewɓe keeɓa mbindo golleji batu pawiɗon basiji ciye e jaaleñi timirta le lefo lebtango gourma timmi aralbare ƴaɓɓina nde to ñame to le o batu hawruɓe hen ɓe kolliti ɗati kanɗi jokkede no jaam heɓirte ɓeydugol coggu sima sini kanankoɓe bajibini toon sima sotte ujunaji sappo e jeenayi sottoɓe kolliti wide ɗum wawa latade yiɗi woni semɓe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade tijo tamani golle jira avec windugol hayeɓe heeɓe ko hanno timmude capantati lewru juin ƴaɓɓino ndu ana wondi e jokkininde ley santiriji yogaji ɗo bamako ɗo yoɗum anni golloɓe golle muɗum e wi maɓɓe fanda muɗum yo wallude jamare nde caggal ɗum le gelle yogaji hono commune gawo le saha leydi meɗen ndi golle muɗum timmi fa ɓidorɗen famu keɗɗen Oumar Waygal e Mamadou Sama Seku
miɗen nokkunodirti le commune ko oɓo ɗo bamako ɗo le oɗo nokku fa hannden eɓe gondi e wadde toon ko nodirte ravec tawi wiɗo wattu o timmi fur kanko noddirteɗo foodi sangare o wi kamɓe jaati jeeli jokkita ɗiɗo golleji
taki wiide jamare nden hasindi jaati golleji ɗi jokkite saabi ɓe puɗɗi hewde wakkat joni o denno yalla hinade yiila mabɓe ɗum jokkiti golleji ɗi sona ɗum ka e li contrat amen o capantati liru juin golleji ɗi timmata hewti ɓe gara e ɓuttude kanki ɗi tafon denno mi jokkiti ɗi fa wattu somi jiiɓe fa wattu somi jeehiɓe fa wattu soɓe garni kaki ɗi
to gawo to hollitama wiyat ɗum timmi kay ɗum wondi jokkite le commune ngaji gonɗi le région gawo o non hominiɓe kabaru ravec le oɗo nokku kollitiri wiide ɓe mbi ko ɓuuri yimɓele ujunaji jeegom ɓe mbindi le oɗo nokku keɓɓemo kanko noddirteɗo mbara Kouma Hamman yo goto laminiɗo ɗiɗo golleji to gawo to komo sifi dow hen
keñen wattu 21 min darni min jokkiti fa 21 ɗum no batte yilla jamare nde fa yettade wattuji cattiɗi ɗi yimɓele nattannino koyeɗe fa sanne joni woni ko ɓe fuɗɗi hewde ɗumne hawriti e timmoɗe wattu sartaɗo o tiɗ allah goɗɗo mum jogino yo min ñakkiri noon ɗereji lolirɗi forbulaire ndenno ɗum ɗum waɗi hello e golle amen wakkat joni o
miccitiɗen wiide gonɗo windogol ɗum heɓay fuɗɗude nokkule kewɗe le wuddi leydi ndi misalo le laamu yuworo koro bankas kañe duwansa
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓudede dow hello amen facebook kañe compte twitter hono mbe mi annde ɗe kani nawterede le wakkati woteji ko yata nantinoɓe kabaruji capanɗe joyon wiyeteɓe blogueur en activiste ana gondi e jangguinede dow kabaru muɗum nde jande balɗe ɗiɗi nde ministre ma humcani hoore dow gollidal ministére humanide laamoɗe haggitere laamu fanda muɗum yo fa hawruɓe hen ɓe pammine hono nawtorto mbembe annde ɗe le wattu woteji fa ɓidurɗe no famu keɗen Oumar Waygallo
darde yettinoɓe kabaruji ɓe ana mawni sanne kono ayiɗi bangal woteji ɗi e hokkude kabaruji noon kanko noddirteɗo kakku asokpe golloo le fedde ministrema nde o hollitiri wiide eɓe gondi e famminde yettinoɓe kabaruji ɓe no kani hokkirde kabaruji ñiɓuɗi o wi'i ɗum nafa sanne saabi de lebbi jetti tan heddi e laamu hakkundejo o ɗumne malinkoɓe fo ana kani daraɗe darde muɗum en o wi hono ɗiɗo golleji ɓe gaɗan ɗum le région ngaji ɗi caggal ko yalti le oɗo batu kamɓe tawaɓe le oɗo batu ɓe kollitiri ɓe beltiki dow hen sanne ɓe mbi ɗum famminanɓe kono ayiri bangal famde no sérya woteji ɗin gorri kanko Ablaye Guindo laamiɗo mbimdoɓe le beeme ande koɓe noddita blogueur en o wi kono ayiri bangal laamunkoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi ana kani famminde jamare nde no sériyaji woteji ɗin gorri kañe kono ayiri bangal no seeni worri yalla woteyiɗe an laaɓale nokku o suudu ministre humnino kabaru woteji le leydi meɗen ndi wi ana miili ɗum laato hunde lobbere ko nayiri bangal woteji kanɗi wadde le nokku o ko warata ko
ɗatti kanɗi jokkede hollitama to ñame to alalba timmode batu dental le fuɗ e pawiɗo dow basiji gonɗi le ciye e jaaleñi gonɗi le nokku noddirteɗo lippago gourma ɗi dabareji no tiɗallaji muɗum heɓinirte jogolla ɓamama caggal balɗe tati jooɗa haala hokkidirde hakkillaji no ndenagu heɓirte ley nokku ɓe noddiri joobi tati rafi ndenagu o batu hawruɓe hen ɓe ko yata himɓe temedere woni hawruɓe en ardiɓe dinaji e fina tawa gofarnere en kanankoɓe militaire yewtere en kanye e media terrain fabidure en fam keden faande Umar Waygallo
dati dibe bi kandi nanger tiagal o do boto ko nayri bangal jande l'école cellal kanye no mangal paden kani saki red le keri le dele de fa yottono yimbe le joen anyaaji lobbi gombe ton kani haldirede e gouvernement mo yimbe fu kani tawede mudun kanko no dirte da Sadou Sidy Bé goto gonno le o do boto o hollitir nyaloma hande o tidalaji ko nayri bangal denagu yama do golliji dika kadi jamare nde an hani heedenede ko nayri bangal iude mbumdam li jande leedele de furdutino gollida yewa yalono seriya poccido hani wadirde le nokkule de furro kanko médiateur de la république le leedi niger ndi o hollitido weltikle o do boto sanne kanye halaji kala ton e dati mbiadi fa nange nyaloma hande o maître ali sirfi mayga hollitido halaji kala ton nyaloma hande do hollita wiide tan wajibi golle goto huncene hore ko yaawi dum won denagu eno sukabe kan hebirde golleji kanye no jallini di fu kanye tawirede li anniyaji bameteddi sukabe kanye robe fardido dati tabede le leflongol no dirti lipta ko gurma surobe wonnobe tombe ngadi noddango fewde e bale pabo toode kabaru bingu adamaku tinno pabo yimbe le nyongitibe le lefol sa hengel don ko intala ak bilal hebini sijo tamani nyamei
golleji DDR ana woni tidalaji wat o rafi hebudi jawdi ko gollere ay don ko horeju commission nationale DDR holit le botu chapande nay etata bo fedde jukidi do ne kaldan gadangal fa jam hebe gal e makko dannugul faberade be jawdi ana way wadde kutteji golleji DDR di zahabi uldo sidi mohammed ana yidi union européenne kany e communauté internationale ndokka dun do tugo hebudi tajaral de di jawdi do hebete kedden ko lanediri kedden ko imirana kilu maygalandir makko do faccitan momodo samaseko
ya en problem
wal ko hani hutinder hore yalla gulliji di ngadarto titalla kedde annaru ndu yoko anyaaji amen lubbi tawede fuf wala ko yarta yeso denno ana hani tukmuji hutine hore no huy jati sabi yimbe union européenne kanye na suzini be ana do en wakkat juna de anda wiide kala ko woni kabaru talkuru ndu e kanye wutiji di ana hani be ngada newa munya bangal mu patti fi be ngotta itudi kalisi sabi andon wiide wakkat jun o itudi kalisi fuf darra denna soni min baaw non hebul tadural famdi fuf bangal tugol jawdi bedo gede didde dum feewal min hanno dum sabi donc mo jall nildim talki fay boya hultine wiide tugol jalli fuf darnata tafon bangal imadara DDR
tiagal bato hakkunde ministere commune do jaagumo mali e mo senegal ciogu ton siman tufama ujinaji sappo e jenaisefa ka wana du wana o ciogu woni ko sotete li mali dun ton ana sotete hakkunde ujinaji sappo e jena yare ujinaji noga e naisefa sottobe cultivide yo sabe ko be kebat wana no be kebirta no ana tidi ko lati fu ministere commune do jaaguji holitwide dabere be mete fa ciogu mbiado tidine Umar Waygallo
min bawa sodde siman ko tidi min gar min ciotta dun ko yafi dun wawata latade no sotto wonbe le lumoji di kollitiri wite sabbe debbe bi nyaloma handen o ujinaji nogay di dum be ciotta ton kambe ne be bawa sodde dun ujinaji nogay di sobe garabe ciotta ujinaji sappo e jenayi kanko ministre kumi do kabaru jaaguji li leedi meden di o holliti laamo heedi ki cioggu siman ngaji di ton fufati jabbo ujinaji sappo e jenayi kanko mahamudu uld Mohamed ministre kumi do kabaru jaaguji li leedi di wadde do hen imadaraaji yalla dido cogguuji anatabe o wi dido imadaraaji be gonde gollidinde cuudi ministre kumi do kabaru denaagu li leedi meden di kanye police en fayotto yo zandra ngaabe kayba fati imbelbe beeda cogguuji di miccitede wi do ko nayri bangal beedudo kudde de li leedi meden di laamu kobbe won numeroji dibe juddini jaati so neddo faamay naaso maati beedudo cogguu fan waawi noddude be
sariya pawi do dow juddiji militaire en fonctionnaire en lamu be collectivité e ko be bi statut autonome ko conseil des ministres bami alal bare yabine de duko fuddi do mudun fedde musel en signinimbe sappo je lour octobre metabe de dabere bami anie jo bami anie jogade jabuji sukabe l'école fuddude go lewru juliendu tagal don intm ana welti e de dabere kanyu kay fa an wadano dangudo himbe mudun ceyo e majjon kanan gobe docteur en collectivité nyaw coronavirus o himbe didan woni mi o nangi kanyen taton woni santanabe wala ka fu yuda ko natli leedi men andi warda hande himbe ujinaji sappo e nayo e temen nayo e noga e jatton woni be o nangi yube yo temen joyo e noga e joyo enno san be o nanguno santanabe ujinaji sappo e chapande e jago e didan kelden jun kabaruji akti covid
studio tamani
eto jawdi ngobe anni yaltinde ko warta e milliardji temedere cefa leedi malindi anni balligo feude e yimbele be ngala bawde do batte nyaw coronavirus o dum fuddi ila le hitane 2020 de heede mabbe ngobe noddiri jigi seme yiri neddo goto fon hani hokkede ujinaji sappo e jetti cefa ka wajibu sina tawe wondati di jomun yaltinde le hen fa kebben famtade kebben mamadou
odo golle o na wadana million goto galleji le leedi ndi fuf dun ko holiti horobe heejo faaba jamare leedi mali lolirgo jigi seme yiri faanda mudum yu balla talka en be nyoko covid 19 be di torude bangal kebal tawane yimbe le yoga bolti wide inde mun en bindama ka be kebay fay mbudu tafum gilla lewru mars fa yotare jodi meba ngidu am meba le lewru mars kam andi gi an goto kebudo ngidu mudum e leedi nanal le de holtama be gondi neddude yimbe kalisi ka min kay wala ko jimi tafum e wi mahmoud ali sako yubuna golleji deda gulira faaba leedi mari jigi sama yiri lam ko be commune kanye amiri en gelle de cuboto hanbe totede be kedan kanko sako o duno yimbele be cubirte
te etre pour il s'agit
yalla hewde o do faba o han yu tawe jomu yu talka ido bo mudun yu tawe kebal jomu hebi hello batte nyako 19 andon mer en kanye amir ddm be cuboto yimbele handumbe ballaji di so be totemin yubbo inde jidi woni ko min tata hore yu gullo be do yimbe don fu tawe de ardibe projet nan gonde imadraji yalla yimbele be inde mun en binda be totte hakkeji mabbe
odo andani dun
tamodo andini le rumde europe de be puddi dun le go o lewru juendo soni wana neddo jogido kartal kolitol wiide a pikkiki fat nyaw coronavirus nange awa yadle nokkule mabbe de gal do kartal an hani wadde e juude mada lebbi sappo e didi jomun tawre dud erowol kolitol wiide jewtiki nyaw coronavirus wala e mudun derowol gol tayengol buray balde tati tagal mudun a tawan a joini pedili juude mada ko noddirta empreinte ko le telefoji mabbe kanye le ordinateur ngaji mabbe no dir smartphone non tan watta so nja haale nokkule mabbe de wattu jono wala fuko lamu ko malibe kali do odo kabaru do kaddeten bete hande do kabaru ji meden jowidi do coronavirus yi ngi altinere so lando jabi
Sidio Tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sakiraabe kabaruji ngol le reji ngaji men de jaran le lamu sigaso windugul kertangol ko be biata ravek dun don haybe hebe ko kan winde dun an hani timbura asewere jango to yorosoto tagal ko beida hakke lewru ko manda cercle kan hokki o kabaru alal bare jabenende o mandarte hono be kebayno yaade fu ndogal law nya bindo wo micintinde wiide yodum en wadane sukabe haybe dubbi hebobe dubbi sappo e jetti yottade e chapantati e go lewru december hitande 2020 Gopal ONG Marie Stop International yottegeno talatar jabbinande le suudu doktoro jibinirdu noddirta do kati gara no holitinde harobe onoku nafa hejondimu fanda mudo ne wi horebe ONG o yalla rewbe be ana beydoro cialal fa yottade sukabe kany e galle to galleji to kitato no be kolliti wide hejoji hewdi woni hejoji kewdi woni kollitaadi hono hejoji boji sanne di sekiraabe do kadi di kabaruji ka andon di fo do ba hebude di do www.studiotamani.org na do fa kiti no don di mere mere do baay no de do numero via mo 37321 wassalam yewter sukaabe nde hande nanenno bibbe rewbe wonbe ala adam mubben li on watti fa keba janga ONG ADCB kanyu ana wonyibi kanyi do e gollidido mudon bono noddirta do juin for water nyibini nyegaje do no kertanade dun e kolliti wiide nenno fa be kollita hono dabere mudon hono yarata no ko biata experience dun be ngadi nyibi nyegaje le suudu l'école Falaba Issa Traoré nokko gondo le min naibo bamako kanye e le komin eridal mun tugula yalla be pam hon golle mudon yarata be gadire dun tafon fa be do den famu e yewtere sukabe nek den Umar Way golle Abdullahi Kassi
yewtere sukabe malfu
hejoji kesi dum mi anni yaltinde do faba muya fabotobe leedi malindi non
non kanko president fed nodita adi ecb leedi malini nodita ablay fagagne sisoko holitiri wite
en fait il y a toutes les commodités
nen no kulle debe kandi fu ana e din don nokuji sarbetiji warde fa e podde do bamara so nawala ana e mab nen din don kaki fu ana le nyegeje de en don dum inaare fa gase armoro ngaji mudum kany e tirwar ngaji mudum nen no wakati debe jangatne jaari su won su ko jido tuni mum do e mu imari wefa hoto ciudi natan tan e den don nyegeje golle no hani gollirde ni warta hinno jande mudum nen no ko din don nokuji mu ina warde hande ko libbi tati suka be rewbe ko nati so ana hebo ana buri sap nen no mi don gondi e milde hono min kibeta hajjile lobbo mi yewa be gulditi be di hono dum wawi tawere inu wadde nokkuji guddi kasendu
en jaran kabaruji le kedde leedi ndi nokku noddirtedo kati sukabe taton be jottaaki fe duubi sappo le nokku noddirtedo diyo wiyama wakande biwanno gesende hayre feditango kammu sami do mabbe do e don fu burngil famdude ngel ka fu heddi le hendi don wobbe be anan guuri sey urude ngardam faado segudo ko nayri bangal fesudo sukabe faabe takko nyaaw moyndam wobbe do noddirido nyaaw polio dum won nyaaw baro ko do yam sukabe wombe tombe fu kebi fesede fesugo gol bami le sappo e jeddi fa yottuino gay e nay lewru juin hitane 2021 be kollitir sukabe pesiton ana buri sukabe udinaaji temede jenayom e chapantato e nayon be ngala hitane fa yottio duubi joyi se ngardi faado yoro sodo be bi sukabe roobe jangobe ton l'école ko yata temdre chapande joyon kanyen pabira ton kalisiji gotuma fo kam udinaaji joyi sefa dum wattama e juude saraabe mudum wabbe odo golle yo suudu humunindu kabaru jande le laamu yoro sobe bi koni faana mudu fa yotto yalono sukabe roobe saraabe mudde ngala bawde kan hidrade e l'école dube fa baddido imad radio fed no dr UNICEF do katen kiki dande do kabaruji meden jowi do sukab yeji jeere warore
yow tere sukab man fu wonno.